Judgment to the bandit to kill our people. Why do you think you're the first and last to abuse rights? Nothing to fear but fear itself. Alright.
Wali mo Uganda yefe, wali weda hava sacha vo nivecha. Niva tuhenga hovecha na marato kawe. Nende masati katanduwe humi Kongo. Waba sudian, baba chava kukabefe. Babe sika, baba kisa musina no huva filira. Baya vire golo diwefe, nivo bakusande kastamu ya diefe. Bebe rama loba kefe, yuwali wasiha abandu befe becha baba sihula. Bakosire enyanja yefe, bule muna biiva dira hombwe vecho humwita. Baba kudire vibungi, abandini bafa baba sukuna mumachi. Batu bahama hatingu, umala uvinu huba karusira hatingu. Abana bahuno, utabana hatingu. Nasiba era chuha chuha ni ha hatingu. Batutuka ngaluba dahambe fuhulina hatingu. Gaba hutia ni baba hiro huwa nenda hatengo. Wana inchi tuwache uoga. Tumeshinda kubadilisha uhuru kwa uoga. Wanatuongoza vile wanataka kama wawoga. Na wenye tunaogopa ndio wanashinda kuwa wawoga. Muliamurisha kafiu tuliwaheshimu, mulizidi kufuruga na kutuibia. Askori do vijana wanapigwa kule, baza matajiri zinafanya. Downtown sokoni zinafungwa, uptown sokoni zinafunguliwa. Boda boda rider wanangaika, hakuna kazi hata kupata chakula. Hayo yote yafanyika kwa uoga. Hawa majama wasituchezeye kwenye bongo. Wazazi wetu waliwabeba kwenye mgongo. Lakini tena mambo yao mbona ni ya uongo. Nataka niwaambie hawatuwezi. Wametuibia, wameshiba, wajiwezi. Wenye tunaogopa ndio waoga kamili. Ukipaswa balloon wananguka na kutoroka. Abana bahuno, utabana hatengo. Nasiba era chuha chuha ni ha hatengo. Matutuka ngaluba dahambe fuhulina hatengo. Gaba hutia ni baba hiro huwa nenda hatengo. Well, and this is lad and did a bullet. Don't in a boost your border where me come from. Remember, I done magic the general. A fire record production inspector Congo. Ifil, and nobody ninginanga. You have been war, Uganda, we need a change. Boleto sende chihulu hulu anisobulua ye. Kakula mwemundu nde tiagas. Atecho sende ni huliba abo husasula. Chiri hile miaka mahumi munani. Tuwa kama hotili vila neba kama ohuiba. Sirimu gilase Uganda baida. Nova niwe yari sesava mama osingire. Sirimu gilase Uganda baikusa. Wana inchi tuwache uoga. Tumeshinda kubadilisha uhuru kwa uoga. Wanatuongoza vile wanataka kama wawoga. Na wenye tunaogopa ndio wanashinda kuwa wawoga.